sindirimbo z'ubukwe rero ahita yumva ibiro byataye si byo aribera
ntabwo wibeshye pe ahubwo ntuhari
karame
uvuze iby'ibirori nibuka ikintu
wibutse ikisera
uzi ko abana bagize sakwe baza gususurutsa abatumirwa mu bukwe bwanyu
cyane rwose Moses niwe wabiteguye ariko n'ubu yanze kumbwira indirimbo bari buririmbe ngo nibanga mpishiye da
Valentine yabimbwiho biranshimisha kuko ariyo abana bafite amajwi meza n'impano yo kuririmba pe
bibera ugira ngo iyo utamfasha nari kurangiza gutunganya iki cyumba cya Moses ntabwo kigiye kuba icyanjye
ntacyo bitwerega ni ukwikorera ahubwo uwareba uko hanze bimeze ubwo turangije gusukura no gutegura iki cyumba cyane
oya byihore hari umuntu ubishinzwe ahubwo tujye kwitegura iwanjye abashyitsi bataratangira kuza cyangwa Moses akava kwiyogoshesha agasanga tukiraha
noneho reka tunyaruke kuko ndabanza kunyura mu rugo kwiyuhagira no gutera ipasi kositimu ya kalisiti
nizera ariko ko ikibazo cya ya kanzu cyakemutse ukaba uri buze kuyambara
yewe kalisiti yarabyemeye aha ya kanzu nubwo ndi buyambara ariko nigende yatumye dushyuha imitwe
yewe uti ni ukuri umva ndishimye bitavugwa uzi ko ntari nzi ko wabasha kwihagararaho kugera ubwo kalisiti ava ku izima
ibihumbi bitanu birindwi icyenda
ni byiza gigiye amakuru se
nta makuru ntayo kazu noneho nabuze uwo nirukira ufite ibibazo byinshi pe
icyiza ni uko ubizi ko nawe ubifitemo uruhare gigiye
ibyo ndabizi bibinyibutsa akazu igikuru ubu ni ugushaka uburyo bwo gukomeza kubaho nubwo bitanyoroheye
cyakora nibyo pe ni ugushaka uburyo uhangana nabyo gitwari
kazu rero nagira ngo ngusabe ikintu nk'umuntu wanjye
icyo kintu ni igiki gigiye
kazu nyine nifuzaga ko nguriza amafaranga ngongera ngatangira bizinesi y'amagi nyine narahombye ayo mfite ntabwo yuzuye
wahombye ute se kandi
shaka zo niya myangaro kabisa naranyereye amagi nari mfite yose arameneka
oya gigi ntabwo naguguriza amafaranga yanjye kuko utamenye ko ufite ibibazo byinshi ngo witonde ubu wagiye kumena amagi uri muri kigo
ntabwo ari ikibazo cyo kutitonda kazu imikasiro nawe byakubaho pe
ubundi se wagiye kugurisha aho usigaranye akaba ariyo mafaranga uranguza
ikibazo ntabwo nabona yo kurangura ahagije mfite n'ideni ryangabire wumve ko nataye umutwe
ku ideni ryangabire iryo se kandi ryaje ryari
nyine nyuma yo kubura akazi ko ku ishuri nta bundi buryo nari mfite bwo gukomeza bizinesi y'amagi yuko gusaba ngabire ko mama ajya atanyishyuje ngo azamwishyura nyuma
ndabyumva gigi
ubwo nyine namwemereye ko nzajya mwishyura gake gake mva ko nawe mufitiye ideni
gigi ndabyumva ariko nanjye reka mwibarize mbese ko bibaye amadeni abiri uzabasha kuyishyura
kazu nzakora uko nshoboye nyishyura urabibona muri iyi minsi izana amafaranga nzaba mfite yo kwishyura inzu ubu noneho nta na mwene wacu nsigaranye muri aka gace ubu koko urumva nzabaho gute
gigi ihangane shakwirira
kazu ubu nibwo nkeneye ubufasha bwawe kurenza ikindi gihe cyose
gigi ngaho mbwira reba gutuka mwarimu na diregitirise bigatuma ubura akazi wari wabonye ku ishuri n'uburyo witwaye kuri tante wawe ejo bundi mbere y'uko agenda nubwo nzi ko tante wawe atakuguriye neza ntabwo wagomba gukubita ruriya rupapuro none ngaho mbwira ni irihe somo wakuyemo
nize ko njyewe ubwanjye niyanga
ubwo ni ugushaka kuntera impuhwe gusa
ibyo nkubwira ni ukuri keretse niba ushaka ko nkubeshye ndamenye ko ngomba kwitwara neza mu kazi kose mpawe
gigi birashimishije kuba nibura warakuyemo isomo ngiye kuguriza amafaranga
ye
ariko uzajya nyagukata ku iyo nzajya kwishyura yo kumuha isuku ahangaha
kazu ntushobora kumva uburyo nari niyebye ibyanjye birangiye ubu ubukwe bwa Ntwarita na Moses ndaririmba mfite murare ahubwo reka nihute nasanga bugeze kure
ariko ubwo uracyari umugabo nk'uko nari mpuzi karisi
urashaka kuvuga iki ndagi
yewe nta n'ubu si ndumva ukuntu wareka bewe bakajya muri buriya bukwe nawe ubwawe ukabujyamo rwose
ndagi erega impamvu birwanya ndayizi
igitekerezo ndakizi karisi kandi uribeshya kuko kuba Ntwarita ashatse undi mugabo ntacyo bimbwiye rwose gusa nakubwiraga ko utagombye gukura igitsure ku muryango wawe
ubwo se ntakaze gitsure cyanje naba nkiri umugabo mu rugo nimbe biri wanje mu mwobo izi ko ari nje utegeka
baba
none
ibyo no kwiyemera karisi
aje we
nge mbona aho bya byarakubanye bisu
uzaba se
wa mukobwa wawe muto namaze imitsi mu mihana
ariko ariko rero hari ni kwa nyirakuru kandi naramwihoreye kuko nabonye hamugwa neza
mba ntiwumva se nabo turasigaye gutegeka icyo ashaka buriho ugategeka gutahana kuko atarakubahuka
umva rero ndagishe untegeka mu kazi ariko ntunegeka kuko ngomba kureba urugo rwanjye
uzi ko neza neza wahindutse karisi
hinduka se
hehe negeture cyagiye nk'amahembe y'imbwa
nyamara witondera amagambo uri kumbwira ndagi
ubwo nugiye kuzaba ingazwa cyangwa ukigwari karisi umva kubwira hagura kuba umugabo nyamugabo
nubwo wampaye akazi ntibyambuza ko kuyama ndagi urumva ayo si amagambo ugomba kubwira umugabo nkanjye
cyore
mpacike
dore by'umujinya w'umurandura nzuzi ugukoresheje ubu se kuwangije ibyo wari umaze gusudira koko
ibi nakongera kubisudira n'inshuro igihumbi ariko iyo umuntu ansuzi ugwenge ndakara nabi
hano hari akira amazi yo kunywa ansabye kandi rwose wita umutwe humura byose biragenda neza
ribera
karame
nayo ngishaka pe nta kintu nongera kunywa ntaza gushaka kuri wese ibirori byanjye bigeze hagati
nta kibazo none ahubwo nta kintu ushaka gufata ngaho guma hamwe gufungire neza ikanzu
ayiwe ndumva nihukaho nashyize ka gatambaro kariho indabo z'umweru ndi bwambare mu mutwe kunseka
yewe ni ukuri nudatuza mu kanya urambazaho ikanzu iri kandi uyambaye singako ku buriri
rega ni ukuri mfite ubwoba ko abakwe bari buze kuntwara ntararangiza kwitegura
hari igisigaye se uretse ko watuza gusa
ngaho ndebera nawe nk'izi ndabyo ntako ntageze ngo zibumbure neza ariko none dore zanze
none se uragira ngo zihite zisaza utaranasohoka no mu nzu zireke ziragenda zibumbura buhoro buhoro umunsi wose
oya ahubwo zinsukireho utuzi dushyushye ndashaka ko zose zibumbura
reka da ahubwo urashaka ko zihita zuma
oya ntacyo ndabyikorera ubwo nimba ubyanze
aho ntundeberara ubwo se kugiye kumena amazi kuri iyo kanzu yawe have siga hano wari
ubundi sawe nsutse urabona hari icyo amaze iyo mbana nazishyize mu mazi akonje cyangwa se nkazishyira ku idirishya hari akazuba cyangwa se nka
yego baba rero uyu mugeni ndamugira ntamwuka byaramo ubona bagize ubwoba kurusha umukobwa ugiye gushaka bwambira n'uwari
none se kuki zitabumbura koko
nizo ndabo ngaho icara kandi urekeraho kurira utangiza ibyo birungo wisize
Karisi, ubukwe bwabaye bwiza ye.
Ni bwiza rwose.
Nawe rwose kora hano. Kora rwose uri nk'umugabo.
Ye. Ese kunshimiye ninjye warongoye nkubito we.
Uyu munsi rwose nta mugabo utagufuhira Karisi.
Pe. Wiki. Kubera iki se?
Umva. Reka tujye tuvuga ibintu uko biri. Muze sinanu wari tabarabiriwe pe. Ariko ribera tawa wewe n'agahebwa.
Muhore mwumve. Muzi ikigayi kikugeze mu mutwe.
Reka reka. Wabonye wase niko kujya sinajyaga nitegereza Liberata iriya kanzu yamugize igitego rwose do abantu bose niba barimo guhanga ijisho yakuyemo umugeni neza neza
aho kureba abagore b'abandi se wahindukiye ukareba umugore wawe Rosalie ko yicaye inyuma yawe
urahuye koko Karisi
nshaka
nshaka umugore wawe se koko nkaba naraguherekeje kumucyura we na Valentine ntabwo ubyibuka kusugira amahirwe ashaka niba utabibize uyimenye pe rwose
reka si ngombwa kumbwira byinshi nakumvise
urakoze rwose
ahubwo ndagushimiye niba ari kubibona
erese usitangire igihe rero mbona sinanywa leta ndabemeye pe bubahiriza igihe ahubwo se gigi bavati nako bataraza
baraje buriya hari ubwo se igihe cyacu cyo kuririmba cyari cyagera
kumva se mutameze neza kurusha usanzwe ra kuko kuraza kubasha kuririmba gigi abari rwose ngiye nshaka kubanza kwandika amateka rwose nk'umusani wa danje
ukomeze se birakureba ariko ubundi uguri kwiyemera gutyo uyoboye ko kuba uri hano ariko bwa sako
shaka ibyo byonyine rwose ndabizi gigi ariko nyine singomba kumuguma kubinyibutsa
nuko rero wikwiyemera naho rero ibyanjye bireke ndi muzima rwose ndakomeye kandi ndaririmba
mushobora kuririmba rwose urira gucyo nk'inka yicagigi urozi ko umuntu wabaye rinjwi udasohoka
ariko poza nawe urasetsa rwose kuririmba rega simbyinginga nta naho nabyize mbyifitemo
ntureba se ashaka kuseka nyine gutyo kishima naho ubundi rwose ndabizi ko kuririmba ubizi
mureke twumvikane rero ngihangane gato twumvikane rwose nizere ko rero muri kunezezwa n'ubukwe bwa Moses na Nwarita ndetse ntanubijwe n'inyota ibyo kunywa birahari hari ubushera hari fanta byose birahari aka kanya rero nakimpano reka nsabe Moses na Nwarita bahaguruke bakira impano twabateguriye barasa neza rwose barasa neza cyane abageni bacu baraberewe pe
shasindu ndumva naniwe pe
humura fra mukanya ubukwe niburangira urataha uruhuke nta kibazo
none se si
karame
urabyumva ufite tujyanye
erega sinagenda uzi ko naratanga n'impano yanjye di kandi haracyari ibintu byiza byinshi ntitagomba kunshika rwose
ok basi genda utanga impano yawe turi abantu bakomeje gutanga impano hanyuma duhite duhurira hanze sibyo
oya yewe ubu se urumva duhuriye hanze twenyine abantu batatubona
abantu bose bahugiye mu bukwe ntabwo bakwitayeho rwose babona ko bose bari gutanga impano se
none se ubwo papa na mama nibamburaho nari nicaye urumva ntabangiye mu bibazo
wowe humura nta n'umwe yabuza kutubona nta n'uza kumenya ko twajyanye ubu abantu bose batangiye gutanga impano zabo mu magambo reka tugende ubu bose bataricara dore baracyajagaraye
Erega sinzi nawe ushaka ko tujya
umurebe ibyo si ikibazo
ubu se kuko ababyeyi bawe fra nibava mu bukwe bakansanga iwanyu baratekereza iki
ibyo si ikibazo yewe mfite agafunguzo ka ya gito y'inshuti yanjye niho tujya
reka nsabe uri ku buhanga bw'ibyuma amanura umuziki gato arakoze cyane turacyafite byinshi byiza Moses n'umugore we mwiza cyane Anwarita baduteguriye ubukwe rero ni umugisha ubukwe rwose nubwo kwishimira nk'uko bajya babivuga turava mu bwiza tujya mu bundi reka muri aka kanya twakira itsinda rigiye kudususurutsa ari ryo Sakwe reka baze bihuta hano imbere baze banyaruke rwose
twishimiye ubukwe bw'abarimu bacu dukunda sako igiye kuririmba ariko mbere y'uko turirimba reka mbabwire abo tugiye gufatanya kuririmba njyewe nitwa Valentina hari Gigi Anik Mutoni Ngabire ndetse na Fazo biragaragara ko abantu bose bari hano bishimye niyo mpamvu tugiye kubaririmbira indirimbo yitwa iyo wishimye
ikirere kitari wigiho duceye ku mutima no ku maso dufite impamvu amagana imvani ikomeye y'ibyishimo umunezero uraducira igita akanyamuneza kari hose uwakwire kuruka guruka uwasimu
Kazu, akira bara nibi bicere ko havama gacupa kamwe ngo kamene imanurira iki cyaka.
Eh, chupa la vamoda.
Eh,
ahubwo reka ndikuzanire.
Ndenzanire rwose.
Ariko se mu bukwe nta kintu babahaye Karisi.
Reka byari mitobe gusa. Hari kinisa bagitanga mu bukwe.
Yewe ubukwe sinabashije kubutaha. Ariko Moses sinanware tende bifuriza urugo ruhire. Barabikwiye pe.
Urakoze kazungu. Koshimye se wifuriza abandi urugo ruhire urwo ngo bitaharya.
Inkwera byeri yawe Karisi ibyanyu byihorere.
Ese kuki teke yo ntangiye kubikubaza mpita n'umutangiye kubikwepa kazungu. Cyangwa urugo rwawe rwabaye ruhire.
Ereka cyo menya yuko aho bakazarusenya batishimira kubona abandi bafite ingo nziza. Iyo mpamvu bariya nabifuriza urugo ruhire. Bazibandire mu munezero.
Bakaza rusenya uvuga se ni nkabandi.
None se nta bantu zibiyenza barakaza bubatse bagamije kudobya ibyishimo byabo gusa.
Uko nto bivuga babaye aho rugo rwawe ntirwabagwara huye na bakaza rusenya kazo.
Icyo nakubwira gusa nuko wakwirinda abantu nkabagakuru.
Gakuru? Gakuru bije mate se kandi.
None se bushize muri hano mwembe. Wabona gata gushotora ashaka kukwishyurira inzoga anavuga ibyiwawe.
Gakuru ni nk'umurwayi ntukamutindeho.
Birya nta kindi byaragasomborotso ngo murwane cyangwa urwakare.
Amaherezo n'ubundi nzongera mukosore mwihore. Ahubwo nsubiza icyo nakubajije. Wahuye na bakaza rusenya kero mpamvu wibana.
Fata gusa ko abagabo nkagakuru bakururira ibyaga abagabo bubatse.
Ariko nawe menye gakuru mufitanye amasindi. Nawe gusenya urugo se.
Mbere yo kugenda muto. Banza unsobanure neza. Ndikwita wagiye muri sako harimo abahungu.
Mbere ntabwo abahungu barimo papa. Kandi ubukwe bwa Moses nibwo bwa mbere turirimbanya nabo imbere y'abantu benshi. Erega n'ubusanzwe Kagabo na Paza n'inshuti zacu.
Ibyo nibishya kuri njye. Sinarinzi kugira inshuti z'abahungu burya.
Oya papa, ni inshuti zacu twese. Kandi twigana mu ishuri rimwe rega.
Ntabwo narinzi ko muri benshi bigeze aho ngaho. Ubwo rero ugomba kuva muri sako kuko bakurangaza. Sibyo?
Papa, nuko inshuti zanjye zose zize ubwenge.
Baragushukanye.
Kandi bose baharanira kugira amanota meza no kubera abandi urugero.
Ntabwo ukeneye kubera abandi urugero ari ukufatanyije n'abandi. Uranyumva? Ugomba kubabera urugero ku giti cyawe ubwawe.
Ndabyumva rwose papa, ariko mu bintu byose umuntu akenera abandi. Ntabwo ushobora gutera imbere wifashije.
Kandi
inshuti nziza zirafashanya kugera ku byiza, kandi buri wese akigira ku wundi. Maze natisha Moses yambwiye ko nsigaye nifitiye icyizere kubera inshuti zanjye zabimfashijemo.
Simbyizeye ibyo muto. Ngomba kujya ngukontorora cyane nkamenya uko uvanga sakwe n'ishuri.